Yeah. It's all good on a yam. Ngiyacela wehlise umoya, kuningi okwenzeka ngaphandle ukuze sicabane sodwa. Wethu ukhuliswe umzalo bengekho noma usashone dambilithi. Ungalingi ukhohlela uphuba khona, ngicela uyithatha from now. Let me introduce myself. I was born in a ghetto and I was surrounded by wealth. Every time ngiphuma ngaphandle ngiyanizwa njalo ndihleba bathunje. Abanye bathunje lo how uyasitshela. Sengifise ngathi bengingakuthatha konke okwenzele mina and replace the happy feelings left inside of me. Take back the finished things and get the rest. Maybe ngiyomhlonipha mhlase nibona kwenza mina. Akaze ngikhuleke kuthi ngikhule kanje gasi. Ukubrija kwegani kubhinca ipokapi ngiyakwazi. Akusizi ukukumonela ngoba ngikhulisa abazali. Nama ngikhethelaka iy'nhlahla zabantu asifani. Aphusile sengikuzwile intsha yami. Hayi ngoba ngikumonele ukuthi nje namangazi. Ngibuye ngisizwe ngicindezeleke ngathi nginamabhadi. Nalapho ngikhule khona ngaganga bathanga salibhadi. Oh yeah, le nto iqale feri kuphila kamnandi. Nginabazali nginakho konke basho njalo abadala. Ngithe ngishonela abazali kwamele ngika-anti. Abaziyo bathi umama naye babengazwani. Sonke izono zikamama zazwela kumina kusemncane. Lokho bangikhanda inhliziyo embi ngesidina kwabanye. Ngase ngikawuzele sigele ngahlala nenkedyama. Ngenza konke ngaphakama ngisahlonishwa namanje. Mina egazi bangivumile ngezinto ebengidala. Kusuka kudala ngisasemncane bheka manje ngimdala. Hayi ngoba ngikumonela amakhuliso abazali. Niyaza uyikhethelanga inhlanhla zabantu asivali. Namhlanje ungaba phezulu kodwa kusasa wephansi. Wethu ukhulile edladleni noma ukhuliswa istrati. Sonke siyongena egodini mhlase sifikile isikhathi. Kulo mhlaba esiphila kuwo impilo zabantu asifani. Kumele sibonge kona lokho asinikeze kona umdali. Duduzeka mtakama ma ungenabo abazali. Khuthazeka mtakababa ma besadla ndlavana. Yeah, sonke siyazi ukuthi imndeni yethu wangeke sichuze. Kodwa ukuze siphile kanconywana sekulele kuwe. Noma ngabe ungawamanje kodwa kuzomele uvuke. Choices that we make now determines the future. Noma ngabe uphuma kuphi kumagumbama nomhlaba. Bekezele isikhathi siyeza umdala ngeke asakulahle. Nganza kwethu ngicela siyeke ukujaja ibhuku nekhava. UNkulunkulu uthenga intshela ukuthi namanje sasithanda.